Shika mkono konae kila dakika ananipa mengi na mengine kadhalika tumetoka far bado sijabadilika paka siku mwisho pale nitapo hitajika one atalia machozi ya damu kwa kunikosa shujaa laza hizi tamu tuzipata tena ma na
nina furaha kuwa hai leo maisha ni matamu silalamike ngekufa wala mimi na wewe tusingejiwana na kupendana singenusurika ajali baby singewahi kuhisi raha ningewezaje kusema kwamba nimeshapenda na ninapenda siamini kabisa kama naota nilijua kama sitakupata roho inadunda ukinishika na uhakika na wewe pia
Salipo moja nkushike unishike tupuke jali kisoja Sa uzuni freya maisha yako Kuna misumuhu ni mkweli wa penzi lako Bela mom na kisi na lipsi zako Bela dad tuna bank kama nako na kuchukua tunasonga Nenda zetu mbali nyuma watu wanachonga Sisi hatu jali na itaji kuto boyfriend Now endo my girlfriend Joni kuchukua tuka chill this weekend Iwe mbalo karibu so issue But I miss you
Yeah baby Ciao.
Yeah.